Genie X
Double.com.
Got some. No. Yani, tunawazana, ndiyo, tunawazana kama katuni, tukikutana, kuchokozana, tukichekeshana, kutwa, kucheziana, ndiyo mana. Zile nakshi, 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 samaba. Viji mambo, mambo, flani, ananipa. Tangaza hadharani huyu wapa. Ndani ya moyo wangu kakubalika. Haya huyu mtu huyu
ananipenda.
Anampenda
kama navyo mpenda.
Zwap.com.